kamwenyukenina bwe muba musanyu kimpamanyi nooza nawo otiraba kamwenyukenina singa mbadde ne bode werako bweti nalinyenyesa kugalibenjolinayo obutono obwankola bubi simanyi maama tinange ndigejjamu okukira bendabe olaba bunjogezaako n'abamu bambi nga bwe nalwala akawuka mbwera ndugenda wabula sibanenya kubanga nange ekituufu kyankola ndyawo mu makkati bwati omuntu atalina kabimbutonde toba ndi musisita ansanjijjawa kyokka neewunya bamala ebiseera ku nze ng'ate naawe kyemmanya era obuusabuusa kube n'ensi wetuuse buli omunda baaliko kweshoni mu maka nkikutangaaza naye kale nno munyumye nnabawe ebbeetu ebyo ddembe lya buli omu okkola kyalabye ne mukama yankola siina ntondo ekirungi n'ekibi amanyo mbikula ndi muzibu wa kuyiga okujjako maama yamanya ekinyiiza nebaze yannemwa kaakati owakatebe kasembe keetunyumye kiwa we nnaamalira nga tekyalyatuma gwendikolera omubufunze ensonga esimbukako okutubunya amalya bangi abeebuuza nti ki abakazi baluna ekitugaana okunywerera awamu sejjajja yaŋŋamba nti abakazi ab'edda baafumbanga ettyalimu ppaka magombe naye kati osanga omu anywerera waali naye ng'agamba ekimutuuzizza baana baalina lwansonga abasajja baaluno tebaafuna kyansi kubuulirirwako ng'edda we kyaliwo kati bamala gaawasa terikubuuza omukazi ayisibwa atya yeefuula amanyi kati ggwe n'omufumbirwanga byonna bambi weyinako nawo omuwa makisi lwaki gamba ng'obutagaba abaami n'oleka omukazi yefeeko ggwe ne kadenerema mwayiga oweewanga akola so nga mu tteeka gwe oteekeddwa okumpa ekimala kale ebyo twali bigumidde naye n'omukwano gwennyini osanga omu agumanya obweso ate ng'ekiwummuza omukazi taata guba mukwano buuza abansinga mukkirize nti ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olino kimanya mukkirizenga ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olino kiyiga
Ya te viva el tembe, fui con garabandia, ganó ñera.
vengu guna pa makagi Mboro kubo kwanyo mulala Fala kazi tulinga vana vato Wanyigano muzano ukodi atasekera meka Na yeche baba vano baba mwakusinga We mkwano mpime gurumio moyo Na yeche baba vano baba mwakusinga We mkwano mpime gurumio moyo Zenina neche jawa talilabu Zena kukano mbulolo evirozo Obonde kedani Anganda batongasa Funda no mwavunga manyo mkwano Kubane wendio kutula tata mpomerwa Moline wangamba ndiwa kwanye tata Mbaka nane muti mazita ngambo Na yevu liro wekaba manyo linasebo Kuwembe jeyo mkuo jesiri Yenga chechi ndibazo mutonze wendi Kano we miaka satwa funo ufumbo Yeye wezo mumba siganyi kwana Na yenga nango mfako ngeda we shalimo Senti, tu unyama ya tiriba tembe, kuongala bandianga nonyate, anangu dabu domu kazi tabibo lino chimanya, mukirizenga, tu unyama ya tiriba tembe, kuongala bandianga nonyera, anangu dabu domu kazi tabibo lino chiga. Na kujama kwa kufumba Kwebe vyogo za nafunoli hata nyega Oja kuliangale julo luberera Na bagambia chivumuzo mukazi Sitoko sisi mbio mkwano yesiri wa jemani Kasubire ulimwa miyama tide mwecho Tio mkaze chumutuza kumuwe mbeja Jukiranti kwekwa linawe koti mbulamu Kale kola gajalo mutumio kwenda Zina songa jengisiza vya vyemani Kila mwato kuhuna maria Bobo vikutefu nene chanso kwanjula Bakata baba zaliromu wala temutia Kawo ya Josephu ye chitange dara Na mwoso msoga ye ya yonsa nadera Wena kuna nenja bulire mikono jabwe Fledi kubo buze nye vifaku Elio devo zirifa mwairini mulikuate Munda vira wabasuta kuteje Kana ye mukirizenti Etutubu nyama ya teriba tembe Kalabandi anga nonyate Anangu dabu domu kazi tabibo lino chimanya Mukirizenga Kitubu nyama ya tuliva tembe Kalabandi anga nonyera Anangu dabu domu kazi tabibo lino chiga
www.mp3ugandanmusic.com